mwaramutse neza dore ikiganiro cyanyu cy'umuziki address ni radio yacu @voanews.com na ku Facebook ni VOA radio yacu mu ijambo rimwe
yamwe mwe mwabera mwe yamwe mwabera ingoma abasha yamwe mwabutse ngwa mwabahungu mwe
America ikiganiro cy'umuziki address ni radio yacu @voanews.com Facebook VOA radio yacu mu ijambo rimwe
Para que sé cuando va yendo
America ikiganiro cy'umuziki adresse ni radio yacu @voanews.com facebook voa radio yacu mu ijambo rimwe
ibyo mbira birahanya mu matwi If you're a good chono hinduka
Amerika ikiganiro cy'umuziki address ni radio yacu @voanews.com Facebook VOA radio yacu ni ijambo rimwe ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki adresse ni radio yacu @voanews.com Facebook VOA radio yacu mu ijambo rimwe maze rero mugire wikende nziza murakarama.
Bazize urugomo ukurutizwe genocide aho bavandimwe nabona abantu ndabasabira aho bavandimwe nabona abantu ndabakomeza aho bavandimwe nabona abantu ndabazirikana Chachibi, Ishema ry'umuntu ndumunyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu ndumunyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu ndumunyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu Chachibi, chiru tibi ndi. Kabando kanje kurugendo nayivomye mukwemera mfitiye Yesu Kristu ubwo Kristu nibwo bungani y'Ubunyarwanda ubwo Kristu nibwo bungani y'Ubunyarwanda ubwo Kristo nibwo bungani y'Ubunyarwanda urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko cyanga cy'ubuzima bwanjye urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima Chachibi, chiru tibindi, cyerekezo cy'ubuzima Chachi,